banange tu mage mage tolo banolibwa
ye febi
ese wedde mwesonyi te chali mulamwa temu chali mulamwa engo yetu zigobye tuyita bukunya alete bituya mikwano jange janziba nejipa nerisiti nabali nabali manji nabanjagala koche munyumirwa weekendi kunyumirwa weekendi abantu bakuno abantu bakuno nze nabesonyi wabantu bakuno ebintu byaluno ebintu byaluno nze nabesonyi webintu byaluno ngoberera 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 musayi gwa mukama ngoberera 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 lukudo kute kute lwa mukama ngoberera 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 musayi gwa mukama ngoberera 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 lukudo lwa mukama tetukiriziwa kulimba echo nachiga tayagala bya kulwana Dato kuba owa busungu ya wochao tetulina kunyiga katola botyango zeno mukwano ngozeno ebisirani bya kuwamba emizimu ja kuwamba ababa ya ibakulimba obubibu kulimba ngoberera 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 musayi gwa mukama ngoberera 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 lukudo kute kute lwa mukama ngoberera 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 musayi gwa mukama ngoberera 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 lukudo lwa mukama ese wedde mwesonyi te chali mulamwa temu chali mulamwa engo yetu zigobye tuyita bukunya alete bituya mikwano jange janziba nejipa nerisiti nabali nabali manji nabanjagala koche munyumirwa weekendi munyumirwa weekendi abantu bakuno abantu bakuno nze nabesonyi wabantu bakuno ebintu byaluno ebintu byaluno nze nabesonyi webintu byaluno ngobere